Ngokuka Matthew 28 verse 1 kepha kupheleni kwesabatha ngovivi lolo lokuqala lweviki kwafika uMaria Magdalene nomuya uMaria beza ukuyobona iliba. Verse 2 bheka kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu ngokuba ingelosi yenkosi yehla ezulwini yeze yaginga itshe yahlala phezu kwalo. Verse 3 ukubonakala kwayo kwakunjengokunyazi nesambatho sayo sasimhlophe njengoqoqwane. Verse 4 kepha abalindi bathuthumela ngokuyesaba baba njengabafileyo. Verse 5 kodwa ingelosi yaphendula yathi kwabesifazane, ningesabi nina ngokuba ngiyazi ukuthi nifuna uJesu obebethelwe esiphambanweni. Verse 6 kakho lapha ngokuba uvukile njengokusho kwakhe, zanini nibone indawo lapho ebelele khona. Verse 7 hambani masinyani tshela abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo, bekani uyanandulela ukuya eGalile, niza kumbona khona, bekani nginitshelile. Verse 8 base beshesha bamuka ethuneni benokwesaba nokuthokoza okukhulu, bagijima baya ukubikela abafundi bakhe. Verse 9 beka uJesu wabahlangabeza wathi, sanibona. Besondela babamba izinyawo zakhe bakhuleka kuye. Verse 10 khona uJesu wathi kubo, ningesabi, hambani nibikele abafowethu ukuba bahambe baye eGalile bayokungibona khona. Verse 11 besahamba bheka abanye kubalindi bafika emzini babikela abaphristi abakhulu konke okwenzekileyo. Verse 12 sebebuthene namalunga benza icebo banika amabutho imali eningi. Verse 13 bathi, shonini ukuthi abafundi bakhe beza ebusuku bameba silele. Verse 14 uma kuzwakala lokho kumbusi, siyakuncengana naye thina, nina ningakhathazeki. Verse 15 ayesethatha imali enza njengokufundiswa kwawo, lelizwi landa phakathi kwabajuda kuze kube namuhla. Verse 16 kepha abafundi abayishumi nanye baya eGalile kuleyo ndaba uJesu ayebayalele yona. Verse 17 sebembona bakhuleka kuye, kepha abanye bangabaza. Verse 18 uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Verse 19 ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphathise egameni kaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele. Verse 20 nibafundise ukugcina konke nginiyale ngakho, bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe.